Amazi. Wakunzi bichi na michi fumba yuchi. Duherukana mugaga na kanyindi bafata icyemezo cyo kwitabaza umupfumu ngo abafashe kwica ubukwe bwa Rusiya na Maritine. Ese mama byaje kugenda bite? Mukurikira umukino.
Kanyi. Ah, rwose singiye kukubeshya birantunguye kubona umuntu rwose ntumira mu kabari.
Kwikize.
Mbona udakunda kabari.
Byo rero. Nuko hari ibintu bikomeye nashakaga ko tuganira nkabanzi kumenyereye kuganirira mu kabari.
Noneho birakomeye.
Cyane rwose. Sinzi niba uzi ko Martin ashaka ngo kuzabana na Rusiya. Tekereza no kuri muhungu wa Kagina na mukobwa wa Patoro.
Ubushuti bwabo se nibumaze iminsi? Ntabwo sinigeze kubikubwira ko uzabifana Patoro kubera ko umuhungu wawe ngo yarumbyaga Rusiya.
Ubu noneho byarakomeye kandi boss ntabishaka.
Kwerekeza.
Ari nawe yakuntumyeho ngo mbikuganiriza urebe icyo wadufasha.
Ese? Ni Patoro wakuntumyeho?
Cyane rwose.
Kuko se nabafashe iki kuko kanyi kwa bana b'ubungubu batakigirwa inama kuko ntazagira
nuko twabitekereje twagira ngo uzabajyane ku mupfumu mwabanje kuvugana neza agashaka impamvu ababwira ituma batabana.
Ese nibyo? Papa ibyo uzi ko byoroshye nko kugutumira akagwa ko kahureye muri firigo.
Bikore rero boss azaguha ibikenewe byose
kanyi ntunzi umuhumuriza rwose mu kanya gato nko kwitsamura. Misiyo ndabanyirangije tayari.
Ni byiza none.
Naraza kuimbye yanzi ya yero ya chiro bati baguhereze nibisikanye.
Umva rero umupfumu.
Utikisha subira mu wa mwana we ugeze utengwe iki.
None se nturi umupfumu.
Niba ushaka abapfumu nsokera mu rugo. Genda ujye kubareba iyo babo. Nta soni. Genda umuvuzi wa mwana we.
Ndabyumva muganda, ndabyumva.
Ntuzongere n'umunsi umwe kunyita umupfumu.
Nabyumvise
rwose. Wabyumvishe.
Ntabwo nzongera rwose muganga we, ntabwo
nzongera rwose. Ngaho shyitsa yombi hasi rero, hanyuma wivuze. Ngaho wivuze.
Urumva rero muganga? Sinjye wivuza, sinjye wibariza.
None urashaka iki hano rero?
Nkeneye. Nagiraga ngo ubanze umbwire amafaranga mukorera, mbone none uko gutekerereza ibyanjye.
Utiki wa mwana we.
Nyine.
Yari nguye mu gutwi koko.
Amafaranga mba nangahe nyine ku kibazo cyanjye.
Wa mugabo we ndakuyamye muri uru rugo rwanjye.
Iki se kandi?
Na soni. Twe ntabwo dukorera amafaranga. Urumva? Yitwa ituro.
Ese ni ituro?
Ni ituro nyine.
Ndabyumva mubyeyi. Ntabwo nari mbisobanukiwe. Mubabare mubyeyi nabyumvise. Ngaho mbwira.
Erega natwe turatura. Tugatura abo dukomoraho izi mbaraga zo kubafasha.
Yego.
Zituma tumenya ibibarimo ubu ngubu bibihishemo. Tukamenya n'ibizaza.
Yego. Birumvikana. Ndakumva. Ndabyumva.
Ngaho rero tanga ituro ryawe. Kandi uritange utitangiriye itama. Ubanza kubona akango nonwa mu nda.
Rwose nta kango nonwa na gake yanazanye. Ngibyo ituro rwose nitwaje.
Rambika aho hasi mbanze. Nsuzume neza inzira. Riba ryanyuzemo.
Hano hasi.
Hariya. Aho ku irebe ry'umuryango.
Ari kuse mukama. Uburi mu biki?
Wandi mu biki? Ngwandi mu biki sigiye nakubwiriye ko mu rwego rwo kunoza imirire ngomba kwita ku ifunguro ririmo n'imbuto. Wari uzi ko ndimo nkina?
Aha. Cyakora ikibazo cy'imboga cyo waragikemuye burundu rwose. Ariko icy'imbuto cyo? Sha waragitsinzwe ndakurahiye.
Ko nari nizeye yuko se wowe nyakubaho uzajya uzigura none nkaba narasanze naribeshye. Niyo mpamvu nyine nanjye ngiye kuzihingira byo ntabwo byananyuze.
Aha. Harya se ngo harya ngo ugiye guhinga izihe?
Marakuja.
Intababara?
Ubyite intababara cyangwa amatunda byose ni kimwe.
None se mukama, ko ndebe urimo gutegura umurima, inge ngo urazikura hehe wa mugore we?
Reko nawe wangize gishwe urakabya koko. Ubwo se ukabona ko nicaye ntizeye ingemwera?
Nanjye nyine niyo mpamvu uri kukubaza aho uri buzikure.
Twakoreye ubuhumbikiro hamwe n'umugore wa Senzage.
Ariko se mukama, uretse kunnyega koko, ubwo urumva nari kubirota wa mugore we?
Nuko bimeze rero simbikubwiye se.
Nkamira mpinga yanjye. Narazira kuyibutsinda mwana. Narazira kuyibwera mana. Narazira kuyaza amabumbu.
Nebera umbwire mubyeyi. Nebera umbwire.
Harya ngo urabaze iki
nyine urumva ari abana bashaka kubana kandi ababyeyi babo batabishaka abo babyeyi rero bakaba banumye ngo bashakire rwose ngo bashakishirize ubarebere impamvu rwose yatuma abo bana batabana ujye babwire wowe bakumva kuko rwose abo babyeyi ntako batagize abana banze kumumva
ngaho mpimbuto rero
imbuto
gira gatatu
nshireho
gatatu tanga imbuto ciro ciriki
rekana ngimbuto ndebera
jamai
ndebera
uko mwana wa
ndakumva umubyeyi
muri abo bana ko ndeba hari uwo muziranye cyane kurusha undi
bombi ahubwo turaziranye turaziranye bombi
ariko umwe muziranye cyane kurusha undi
umwe
kuko ndabona agenda kwegera kwiyegereza cyane
ibirumvikana
ureba siyo nka reba iyo iri imbere
ndayibona ibirumvikana kuko umwe ari umwana wa paturo uwo nyine dukorana turaziranye cyane birumvikana
uyu mukobwa se we mbona uyu mukobwa ni uwanda uyu
umukobwa umukobwa ni uwa paturo
nibyo ntubeshya koko nanjye nari nabibonye
wabibonye
none ko mbona afite amashagaga ko mbona ashinze nk'amahembe yisha mwana we reba ukuntu iyo ngiyo ishinze ndabibona
byo rero uzi ukuntu yijya mugaje mukase yamugiriye nabi biteye ubwoba siyo mpamvu se nyine nkubwira ngo turebere
biragaragara koko harerwa na mukase mwana we barafite n'intimba nyinshi yo kubura nyina akiri muto
yaragowe byo mbese y'imyaka itatu yose ishize ayimaze mu maganya adashira agahinda karamusonze
niko nazo bahumbi kumwayi
twebwe uburyo twakoresheje nubwo gukora ubuhumbikiro busakaye tukabibamo utubuto tutaruma mutugende dutandukanijwe na santimetero icumi
yego ndetse ubwo ni ukuvuga nk'igice cy'intambwe y'ikiganza
yego ubwo rero nyine nka nyuma y'ibyumweru bitatu cyangwa bine utubuto turatangira tukamera twamara nyine kureshya nka santimetero mirongo itatu tukagemurwa
mbese mama muvuga ngo tuba tureshya nk'intambwe imwe y'ikiganza n'igice cyayo
wabimenye n'umvuze gahize imibare
nanjye ndabizi rero
ariko rero hariho n'abadakoresha bene ubwo buryo bw'ubuhumbikiro
yego
ahubwo bagahita babiba utubuto mu murima bagashyiramo dutanu cyangwa dutandatu mu kobo kamwe noneho nyine nka nyuma y'iminsi mirongo itatu natwo tukaba twameze bakatwicira bagasiga urugemwe rumwe rumwe muri buri kobo
ese
maze habaho n'abadakoresha utubuto bagataba mu murima ingeri zifite nk'intambwe imwe n'igice by'ikiganza kandi zifite ingingo nk'eshatu cyangwa enye cyangwa se nyine bakanataba igipande cy'igiti cy'intababara
mukama ibyo biroroshye rwose ubateye imyumbati cyangwa agatera ibijumba ibyo ntibyamunanira
ntabwo bigoye da nuko muba mutabyitayeho
none se
ndakumva
none ko mbona se w'uyu mukobwa harya ngo ni patoro wawe
ni patoro wanjye ni databuja
ko mbona yangu uyu muhungu wagira ngo hari icyo yamutwaye umwana we
nyine kumwanga byo nta kuntu atamwanga urumva none se agahungu kiya gusohokana umukobwa wa bosi kakiya kumusohokana uko kishakiye kandi ari n'akamotari kanze no kwigarega ngo nikakwikorera amakayera remera
mbese ikintu nagumye kumva gihinda mu matwi kizunguruka kigarwa
wari wabyumvise
yakoye ni moto y'ako gahungu
ubwo niyo yahindaga
urumva ukuntu kayongeza mwana wa
uri kuyumva urayumva
dore ukuntu kihakwikata akayiryamisha de
uri kubibona
ntubona iyo nzira izo nzuzi zagoronzoye mwana we
mubyeyi buriya rero karanavuduka bimwe bya gisore kaba kayagiserera kiruka kavuduka wabibonye we wabibonye
none kumbwira ngo nishakishe impamvu yatuma batabana kandi mbona ari ngiyi n'ubundi isanzwe hari mwana we
n'ubundi irahari se irahari
impamvu si ngiyi se do
atawe
ko mbona se ahubwo harimo akaga
harimo akaga ndebera mu
byo urusoro rupfu baho
rupfu
nyamara ni mutabara abana batarakora amahanga dore mbonye harimo icyobo cyasamye
harimo amahanga
umubyeyi
ko yaturebera tubwire rwose tarimo
amahanga
imana rwose turebere umubyeyi ke baba we amahano
tabarubwira ababyeyi babo bana ubuko butaraba bagakora amahanga
karabaye
kandi ndabona biganisha ko mbonye icyobo cyasamye
umva rero umubyeyi reka njye nange kubabwira vuba rwose ndababwira
none se mukama kuki ubwo buryo bwo rucyo atari bwo mwahisemo gukoresha
nuko twari twabonye umurama twizeye ko nta burwayi
niba ari ibyo ahubwo
ubu rero
ndakumva rwose
uku ngenda ntegura umurima nkoru tugende ni nacyo cyerekezo cy'uruzitiro ingemwe zamara kuba zizagenda zuririraho
yego
mbese uruzitiro ruzagenda hano hagati y'utu tugende rugende
rutyo
hano nyine rugende rutyo uko tugende tugiye
ndabibona
ubwo nyine buri rugemwe ndarubarira ahantu hangana n'igice cy'intambwe
ubwo ni ukuvuga saa metero 50 ahari
ariko usigaye ubizi ko
ariko mukamana rwose nuko agira unyega
kandi noneho icyiza cyabyo
ndakumva rwose
ni uko hagati y'imirongo iteweho ingemwe umuntu ashobora kuhatera ibihingwa by'inganurarugo bigufi cyangwa se akaba yanahatera ibyatsi bitwikira ubutaka nka desimodiyumu
yego rata
ariko rero ntaragenda rwose ndakwinginze nyakugira imana mubyeyi rwose mfite ikindi kibazo rwose gikomeye
kuko numva mfite ibibazo byinshi nk'uwahabye
mfite ikindi kibazo rwose gikomeye
ni ikihe
nyine hari umuntu baruze urushwima none nagiraga ngo maze niba nta muti w'umurogora
ibyo ngibyo byoroshye
wabinkorambe
mwana wo ni nko gupfundura umwiro
nibyo
bene iyo miti tuyibika kure se oya ibiri hafi hariya kuko irakenerwa cyane
none ubwo
none iki none iki wagize ngo se turawutangira ubundi
nanjye ndabizi ndabizi rwose nanjye sinaje mboko
none
sinaje mboko kuko nabizanye
ngaho ugira vuba rero ibwire
mukama nyamara rwose utangiye kunyereka ko washatse ukuze pe
reka
uzi icyo gukora rwose mugore wanjye
nakimenya nagira ariko ntabwo wigeze umbwira aho wajyanye ya mafaranga wanyatse ariko uguzi ko amafaranga ya moto agiye gushira nta mushinga asize
ariko rero mukamana ntangire nkwiyame ujye umenya ibyawe ibyanjye ubyihorere rwose
ibyawe n'ibyanjye bitandukaniye ariko wabaye utema niho
nabaye nise nyine hari uko wifuza se ko naba kutari uku nguku undi nyine ngo uzasubiremo hanyuma ungire uko ubishaka mbuka ubyifuza mbese
nk'ubumbe kandi njye nkubwire kandi nkubwire manini ariya mafaranga azagupfira ubusa bazayakurya muyamarire mu kabari nubwo mvuga ukantarutse
mukama reka nguve iruhande ubwo urarangiye ndakuzi
reka yewe
bazayarye iyo bayariye se bikubabazaho iki
ni ukuvuze
ni ukumvuze nyine ariko se ubundi amafaranga agira nyirayo ntabwo agira nyirayo
reka ye
mvure mukamana nawe nakugera mu ntoki ujye umenya kuri iki kiraro yambukira hajya ku bandi
reka ye
rero kanyi
urashaka kongera kunyicira gahunda kandi noneho ari njye wakwihamagariye koko senza
oya nkugezeho rwose ndi hano ku marembo niho nyihamagara reka nze nguhe umuti ubundi nkorere ifaranga urushwima ni rumara gutunguka byagaragaye nzaguha umuti uzakuvura ubone mbe n'icikiro ahubwo n'ubundi nawe usangira n'udakoramo kanyi reka njye ngusengerere rwose ntanagushimire kundangiye ikiraka
fantase narenze ebyiri
se ariko se wanyweye ko ibintu biriho wampamagaye ndakwitaba sinagusuzugura noneho wumva ibyo utangiye kuzana
ariko ngaho niba yizane maze
rwose ibintu biriho tuzisome twongere tuzimwe urumva reka ahubwo njye kuyizana badatinda gukana nyisubirana
ugiriye yose kuri kontwari
mbuzwa n'iki se reka nzanye kuzanire kandi rwose urakagotomera da
aha urarambukirwa
nahituma se nkabona uko nyishyiramo umuti gute ndayizanira ifunguye nanawushyiremo sha nurabukwa sha n'abandi ntakigenda kandi urawunywaye
ayiwe ubu se ko senzajya afashe icyemezo ndakuka cyo kuroga kankindi amaherezo azaba ayahe ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha
ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti www.minagri.gov.rwa. Ubaye ufite igitekerezo, inama cyangwa ikibazo, watelefona kuri nimero 41 27. Wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri page yawe ya Facebook Minagri.